Parliament isize bbaga erikwata ku biyiiri Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill ery'omwaka 2025 eriwaliriza bannyini mikutu gya mpuliziganya okusasulira ebiyiiye ebibakozesa ku mikutu gyabwe okuli ennyimba n'ebirala. Sabbiiti ewedde Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao lweyanjula ebbago lino era ne lisomebwa omulundi ogw'okubiri nga leero lizzeemu okwekenneenyezebwa Paalamenti yonna era ne liyisibwa. Mu bbago lino Paalamenti esazeewo okutondawo ebibwa eby'enjawulo ebigenda okutaba abayiiya okusinziira ku buyiiya bwabwe ngomo mwe munaayitanga ensimbi eziva mu babikozesa nga gavumenti egenda okuba ne akawunti ensimbi kwe ziyita egenda okuddukanyizibwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebitongole n'okukakasa obwannannyini mu ggwanga Uganda Registration Services Bureau. Twogeddeko ne ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka Stephen Bakka n'abaako byayogedde ku buwaayiro obumu obubaddeko okusika omuguwa ng'akawaayiro namba 9 era n'atubuulira n'engeri gye bavuunuse akabbinkana akabaddewo ebbago ne liyita.
Omuntu aba ayiiyiza music yanyuma ate era nga music bwebulamu tutambulira ku music tukkirizaganya ng'eggwanga abantu abo tubaweeyo akasente akabasiima ate era akababeezaawo kubaga omulimu gwabwe, so era ne bakikkiriza nti omuntu aba akolesa radio station ng'alina tv station oba nga playinga mu discoteka oba mu kilabu nti sasula y'akasente olw'okubanga okozesa music ono for commercial purposes bw'ofunamu sente kuva mu January paka mu December. Nabana abamukulieti nga baweeyo akasente akatonotono nabo babeewo bayongere okubanga bakuleeta music omulungi omukolese ku radio kyekibadde mukawaayiro namba 9 wawabadde bagala kalimire kuuli nga tebakaagala naye kayise era kati abayiiya bagenda kufuna sente.